Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare sappo ɗiɗi lewru de sappo e goho lewru décembre hitande 2015 sappo e enka jeena yamde heeɓiɗo studio tamani ɗo oɗo wattu ɗum soki on compétitu wiide botomoɓe noddirta COP 21 o holitama wiyede hankkel du dewtere wonde kase weeɗama toon gueɗe ɗe nde ɗo dewtere wakkati joni o ɗum won baali haalanane e gonɗe toon ɗe ɓe koliti wiɗi ɗum wirfintinna kaldaɗe kawral ngal fuu caggal kasen ONG ngaji kuminiɗe kabaru ñamde fa haarale leydi meɗen ndi ɓe koliti wiide wakkati joni on nde ɗo dewtere ana hani huncadde himmeji jamare nde ƴeewe yallah hono heeɗira haɓirte le nokku o ɓe koliti wiɗ ɗon mali ɗo saɓamiɗe yimɓele temedere fa tawannoga e jettonɓe ɓen goni ɓe ñamata fa kara ɗiɗo kabaruji walde ONG allemande ɓe noddirta welte hunger hilfe nde kañum hokki ɗiɗo kabaruji le majjunduɓe koliti wiide yoga e heeɗere nde fof ana tongui ko kasaraji ɗi gatta le leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide coggu asanci ana hani jippade le lewru décembre ndu le mali fo e maggal muɗum ɓe mbi asanci le litre fo iɗum hani jippirade buɗɗiɗi gasoil ɓe kolliti wiide le litre fo iɗum hani jippirade tammaji nayyi sakiraɓe ɗi wono kabaruji mawɗi min jogini oɗo bete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa ɓe kolliti wiide to franci to hankken du dewtere wonde kasene weeɗama toon nde ɗo dewtere yon dewtere helloji noga e jeɗɗi wakkati joni o ƴewtete hono kaldale kawral ngal hani yarde yesso ɓe kolliti wiide du nde ɗo woni hon dewtere sakiti toonde ka baali haala nane tawaɗe toon ɗe wakkati joni o ɓe beltaki le nde ɗo dewtere fe ɓe kolliti wiide iɗum wirfintina hono ko haala ko fuuɗ caggal kasen keñen miccitiɗen wiide ɓe kalino wakkati joni o gonguinde ɗum wonon ministre ngaɓe men gonɓe toon ɓe ɓen tinno foti bea yesso hono ministre ngaɓe tubakuɓe gonɓe toon ɓe ƴeewe yallah hono ene leyɗel afrique ɗe himmeji meɗen kani huncinirde toon hoore keɗe ko Ousmane Dicko moɓini en dow hen
haala nana en Afrique gaɗi noddago fewde e ministre en kañum e hooreɓe nelaɓe runde nde lekkoɓe tongui ko ɓe dardi ɓen keeda nafa sanne sugullaji yimɓe Afrique lekkoɓe andini du battane yimɓe Afrique saɗɗuɓe e wonɓe leydi siɗallaji ana e juuɗe hooreɓe politique ɓe hooreɓe haala nana en beltike ko keɓal jawdi andina ila e puɗɗoɗe COP fa faabo kuram ndiyam nangue e hendu fa warde e mboka waylitagol wakkati eɓe darda le kawral garowal ngal ɓeydari waɗa fa hetta ila 2020 warali fa caggal mum heƴaɓe Afrique mbi no balligo o wondirani yo degréji tati pooɗana kaddi ɓeydagol wulare degré goto e feccere hani latade himme kawral ngal eɓe jeeli imaɗe junniɗe ɗe pooɗano ɗo e 2050 fa tawe courant ndiyam nangue e hendu tan nawtorte dow ɓeydude balligu leyɗe le duuɓi joyyi ila 2018 oɗo saaha haala nana e Afrique mbi wolirde heƴaɓe Afrique ana fanɗi kolol e dow ɓe leyɗe yogaje ɗe juccata wañande yimɓe Afrique
ko baali haala nane ɗum woni ONG ngaji gonɗe toon ɗe ɓe kolliti wiide le hen wakkati joni o ko tonga le nde ɗo dewtere iɗum hani huncande hoore fa ƴeewe yallah hono heeɗere hani haɓirede e leyɗele menɗe ɓe kolliti wiide wakkati joni honno wattu wondi e waylitira ɗum woni ko ƴiwolɗe toɓata fa ko nandi e muɗum ɓe kolliti wiide ɗum wondi e waddude kutteji goɗɗi kase le leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirteɗe Stavenir Roval o yo hoorejo walde nde ɓe noddirta action contre la faim ko haali dow hen dow facci tan Ousmane Dicko
kana leyɗe gonɗe sahaɗe ɓuyta curki gabboy dowki leyɗe afrique ɗeɗu mbowa waylitagol wakkati gol kutteji mum daari sella hannden ana wawi hono 2020 na 2050 tan haala mum haalete yoko hannden ko hani saabe tufanu ndiyam e yooro yo hannden no ka mboka wakkati kana ka laato kana dabre wooda hono ndemaji keesi fewde e wakkati laatiɗo jeeyal guɓe usinaji joguiɗe dabareji keedanɗe ɗum ɗi joppanta baale remoɓe yolande joguiɗe ɗum dabareji goɗɗi e hakkille am soko yiɗa heɓaka e kawral paari ngal kutteji gaɗan duuɓi ko warata bonnoji hono ɓuytugol keɓal ndema ɓeydagol yimɓe baasiji batte leydi fawarde e horsugol ndiyam fewde e bawɗe ɗe guɓe datoje jawdi kuɓuɗe aduna mi anda yalla eɗen mbawi gandorade ɗe becce
ɓe kolliti wiide ɗum wono yimɓele jeenoyom kamɓe humanade hono yimɓele jeeɗoɓe kabaruji le leyɗele ɓe ɓe kolliti wiide ɓeɗo yimɓele jeenoyom ana kani watade ñalawma hande o le leydi meɗen ndi ɓe jawanto suudu sariyaru meɗo mawnu ɗu ɓe noddirta cour supréme ɗo hollita wiyede sa ƴeewi ɓeɗo yimɓele jeenoyom kanko hoorejo leydi ndi o kanko suuɓi taton hoorejo assemblée nationale o suuɓi taton minen jeeɗoɓe kabaruji ɓe minen naɓi toon taton amen sikiraɓe ɗo mbali entre mijo jumoɗo e hollo amen bemal ande ngal min noddirta phase facebook ngal
tamani
mi halni on do kabaruji di pudat do yimo holli tiwi de wakkati jono do mali do sa bammi yim elen temdre fa tawon noga en jettom be be ngoni be nyaamata fa kara dum wonon walde no dirta ONG Allemagne no dirtende welt hinfer hungu holli tiwi di do kabaruji di gonga no jati be kolliti dum kenya dum wono wakkande be kollanno hono heederde wurile adnar alandu fu e mangal mudo ko be kolliti wid lehen ko do mali do yoga heederde fu am tongi wakkati jono ko basi di ngatta le leedi meden di kede kanko no dirtede cerno mamadou basirou diallo o ko halido hen do fati tang Ousmane Diko
sababuji celludi ede mbawi sifade angaruji sadda basiji joni o basiji mbaltike none wana golowale hakkunde leede yo dum basiji leedi do dole walde en hewbe kaptata yo civile en toroto be mbawa hinnade golleji mabbe hono remoyde wajibi e mabbe yewde nokkuje do basiji di gondo se nyongitoyo leede badide nadu e gayaade hododde nokkuje godde leedi den dina mabbe latade gollobe be latto walletebe
assister
suka meden jokol men gombe jolaade be wakkati jono be kollitiwi de be kaaja famde hono ko won leedi ndi be kollitiwi non tan watta so dum wada joni so dum feewa do be kollitiwi non tan watta wakkati jono so golleji kewdi keba gollel leedi meden ndi so sukaabe jokol be gombe jolaabe du keba wir fitade li nokko fa ngad yirwer le mali fu e mangal mudu le majjum be ngadino kawrtal mangal kenyan to seguto le ngal do kawrtal be kollitiwi de be jiddi do tati tabe keda kanko no dirtel Mohamadou Cissé ko halido hen do facci tango Ousmane Diko
minen sukaabe jola en men gari yidude e wombe leedi ndi hala kabaruji di chaakata ko pade majji du yubbaade wattu mu anataade sanne ko tiidi fu yo kabaru keba jawdi no gollira le ko men yurata paale kewde ko men gadi gonginaali faame ballira be hakkilaaji di men kebi le jandeji amen le jande ko men goni jola ko le bangal jande fu men buri nayoraade men kebi yande kewde le jandeji amen le janginirde towde di men jidi andinde le mali faawarde e faamu golleji dimi kebi le golle de tagal leedi ndi famé ngartira andal ngal suudu baba
mi cittade wiide lewru décembre ndu won lewru heejandu habude e ñew sida o li adnar Allah ndu fu e mangal mudu le majjum be kolliti wiide ndu won to gawo to ko yaata sukaabe temet nayo kany arme famo e yimbe gollobe to otila joli tawede kambe ballato balligu le odo balligu du ministre holliti wiide ko watti le henan yafa e millioji sappo e jetti cefa wallindire ndu won yimbe el faabotobe le leedi meden di le majjudu be kolliti wiide le ndudol lewru fu halaaji kewdi ngara haalede honno ñew sida o worino to gawo to nyende furdu be kokkan ndu won yimbe le be odo ñew e mudu en nyamduji to gawoto kede kanko no dirte Amadou Maygo yo secrétaire général dum wonon walde habore e ñew sida de to gawoto ko halido hen do facci tan Ousmane Diko
yewdi 2006 warde 2012 adadu mum ɓuytorike temedere fu neɗɗo e ɓuccanɗe tati handen eɗen fa e temedere fu neɗɗo ɓuccanɗe le leydi ndi ɗi adaduji goni nawtorteɗi le lefoy leyɗe meɗen ɗe fu le imaɗe ɗe min ɓamiɗe yalla sida ana laaɓa tal ɗo e 2030 miɗo gikkani bawɗe mum keɓete fa laato gawo e mali fu tawa e le imaɗe ɗe ɗo e 2030 ana hani ko yimɓe immo daro mballe mballa ONG ngaji ɗi baali sukaɓe e rewɓe fu dokke bawɗe falle région gawfu golle lanno sida sia
walde dum wono humine kabaru sotugol assassiji le leedi meedi ndi ndudo suru sarwusi be kolliti wiide cioggo assassiji dum haani jippaade le lewru décembre no le mali fu e mangal mudu be mbi le litre fu dum haani jippiraade buddi di gasoil du sa bami le litre fu dum haani jippiraade buddi nay kede kanko no dirteedo Zoumana Mori Koulibaly yo horejo walde di suru sarwusi dum no dirta onap ndu ko halido hen do facci tango Ousmane Diko
ila lebina hande men jippini ciogu essenceji lama o bami anni jippinde ciogu mu handen essence super litre fu yo temdere e chapane nay e bunnay e tamaji nay sotteteno dum warti hande temdere e chapane nay e budi didi e tamaji nay budi didi buitike petrol yo temdere e sappo won ngabifa temdere e chapane nay e budi didi e tamaji nay budi chapane tati e go ofa e tamaji nay bediken gasoil yo temdere e noga e jo e tamaji tati dum warti fa temdere noga e nay e tamaji nay tamani nay dika buitama ciogu gaz balletedo ndu ana heddi di kiloji jeegom yo temede jeddi e dum hitande hurnde kilo fu yo chapane jeegom e tamay tati laamu yobata ana buri temede tati e buri chapane jeegom li kiloji jeegom di ko laamu o daranto li nyalade didi de o ania latto Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce krabe jurno yoda jave yelo ne les réseaux ngaji den puddira do tumbutudobe collectivité soudu wondu no tol e jabbade sukabe gombe tombe soudu be noddete eli ja house holi tamel hitan hikade be jabbi ko yata temdre e sappo e jeegon suka be do sukabe du muyan bama duubi jeegon fa yotto duubi sappo e jetti be collectivité ONZ on walde wondude walude be walde deb noddete TNT hokkindiri juudo soudu chrétien wondu to tumbutu tondu se uruto e gardan faado buguni do be collectivité walde no dirtende enda malibe puddi famminde do wono yimbe le buguni be illa kenya no golleji sukabe njawtudi kaddi di wordi to buguni to ko woni faada mududu wakkati jono faabe ciakale hen dati fal sukabe njaha golla le damaje de se uruto e garanti minire faado gawdo walde deb no dirta stop sa hel holi tawel be kokkindiri juude ACIR be balliri ko yata galleji temede joyi to gawoto kanye ele lamu mena ko holi tawel di do galleji be balliri dun dun chudda aje ya fayotu arkilaji chuwad e bidoji neba e kartongaji sabunde se krab do katte nyalomande kabaruji meden di hollitinde wi taw to nangiri en juude wakati jono e wala futo njate jaan jurno yeden jeven yello hono yowtere meden de wori to fati jehede fa hande kedde hedade